Dabo, it's your boy, kadi twende, kadi nende, kadi gangster, kadi genius, kila kitu, mad flow. Again, check it out now. Step abate chini boy, jipange makusudi, pia jiulize kwa nini ulibugi. Step njia, piga pasi ndefu pia, rado sijiulize, nipo mjini tangu witness ya kijita bad gear. Acha kesho, kuna leo, vipu temaliza kwanza, nakimbiza mida, wanasema naikimbiza mwanza, nafukiza mistari. Haina kutumbuiza, haina kujuriza, nina vina, haina maswari. Nasambaza bari bure, sikia boy niamini, mina sikia sikia. Kuna masela, unavaa vipini, bila hela, jua kuna mpela mpela mjini. Demu utavaa, mini zote, hela sio pera mini. Uliza strips, sio fit, graph unapanda. Mwanza mwanza ne hiti, bilo bini wa kubanda. Nasambaza peace, naisa sambua bitch. Ini ya bali na kupa ni ya bure, kwako snitch.
Again.
Maisha na songa, na bonga nyuma mic. Na hongo shawri bule, kusu life ni type buwana. Na mana fight sana,
jitume.
Kuna haki ya kuna mlango walo sawa. Fanya mishe mishe mwana. Again.
Kenya, Makondeni, I see you. Shia, yeah. Siwas kukupita, nachotaka kufika. Wajanja wanatochi, wanaishia kujimulika. Siogopi, ila kuna nyakati na sita. Mana naitaji pochi zaidi ya kuwika. Simshauri dogo yote atumekokenu ala witi. Japo serikali yetu inatuuzia ziki. Maisha sio mchezo, lanaendeshwa kama ligi. Unachotakiwa kujua kwamba mroho hashibi. Kipara bila elimu sana kitambi bila fedha. Inawezekana usianguke japo mesha teleza. Sio nachopenda, fanya unachoweza, jua wanja bado sio dawa ya kengeza. Tone la ubaya uchafua bwawa la wema. Kama utaki kwenda haraka basi wai mapema. Asiyebahatisha ogopi kurudia tena. Unaweza ukaongea sana na ukashindwa kusema.
King FC Arusha, Motra the future. Chinese MC unaweza niita Motra the hufa. Ukiniona kuna kicho pata kofyo. We MC mistari sio kicho kama boflo. Mbongo swaga za Tokyo, my check bobu squeezy ndo my MC, wanachoimba ovyo. Yo, I'm the best of the flow, Motra the future, big name, wapi fame yo, hadi ngum yo. Mungu tusaidie, tusiwaibie matajiri wanaopita pita mitani yo. We unashangaa hongo kwenye kila kizingiti, wenzio tunalipa ushuru mpaka kwenye kibiriti. Na uchumi ni wakisoro, wala haufikiriki, ufisadi, uchi wa mnyama ambao hausitiriki. We unavaa laki, mina dress buku, sijanyoa kijogo so sina face kuku. Chochote posti, hata matusi so case huku. Wale watoto wenzangu tukutane Facebook.
Yo, tena rap is spitting what you feel. Yo, this is what I feel. Dindo host kwenye show, nachaji uchumi na buni miradi. Mithiri ya boss kwenye board. Vamia kambi uwe lost kwenye flow. Na vokosti mapromoter kama gold kwenye store. Boss kwenye board, Reginald mengi. Pesa dimu ndomana kuna Reginald wengi. Vesu za kutosha, sipo kakibopa na zimwaga. Mbaka wana nita Reginald tenzi. So habari Big D kwa Big Show. When you side kick ika Big G kwa Big Soul. Kumrif Big Boy, iyo so Big Soul. Cause D ni Big Key kwa Small Key Hall. Kwenye tenzi ni kufocus, kama lenzi ni kifreestyle. Kama chidi bands plus lotus. Chuzi sura kwenye easy show, ila na waua kikatili kama Jigsaw kila. Inafika kila chaka bila shaka. Mitai na shiba kwa nacho wapa. Na chimba na zika marapa. Hakika kuna majabu nane na la tisa ni disaster.